Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare didi lewru juliye hitan 2025 sakrado gondum hedade hejuj amen dile lende mangal mudum bete hande fu mi calmina am sanne. Lati ana wondi mi jeede bangal lati kandi jokkede fa lefon golbe noddirta lipta ko gourmana heba yirude ka golleji mudum fuddi chapantati lewru juin hitan 2025 Bamako do. Sugabe hewbe dum woni hayebe kanyu en kana nawri le nyaloma hande o bangal juin ngaji di yingi kadime embe kanyu en kali wi kadime embe dido dado sukabe ko hewbe mo en fa nawro bangal dido juin ngaji yelan heba kalti newido tawi tampayi wobbe du kanyu en ka tamperta e potat dum wadde dum rewbe hewbe bama be le nyaloma hande o ana tiide juude mu em san rentinde na du tewture potal hakkune jande mu en kany e jogade suude mu en sakrab dum sembe kabaruji dum jogani on beete hande bismillah modon hedaade dum mijagol dudatol ngarongol fa jokke yella lefol gol be noddirta lipta ko gourmana heba yerude ka golleji mudum fuddi altinere chapantati lewru juin hitan 2025 Bamako do fana mudum yo yawtade labi kandi jokker no yawri nyaloma hande o yella leedi Burkina Faso Mali kan e Niger na heba wednudile juude mudum en le mudum yella on do nokku kana heba yerude yimbel gombe le ngal do dental ngal muloddirta IS le nyaloma hande o kanyu enka waran hebude na fa majum sanne Fatumata Kojo wonko heba do majum kede Omar Wayolo e Mamadou Samaseku
Mathias Palevuro kanyu lami fedne noddirta oni abita leede el kedude hirnaangi rumde Afrique nde o holitide nyaloma hande no dum faaboto no be kan yeltinirde dati ko han yir wiimde lefo lupta ko gourma fewta e cadele deedu
les défis d'abord c'est
que laaji ulide ndena gusuni diga heba mobilitede ko heddi ko ko mun en majjan yo dawrude kala projet ji yirwere nyibetede ne fokaji mun en tayke bangal jamare nde den kabaru yirwere latto hakika ele don nokku kersa
particulièrement wonnobe tombe kolliti wiide be garan yeltinde tongande hande hunciande himmi jamarnde hore konayri bangal ndenaagu
cet atelier consiste
ngal lokal tal fana mudun yo yewtade no haniri ko sarta yalla famude kratelaji hani yewtede den andude ko hani hunciande hore do fun bangal yirwere e lekeridi wala fu ndo newinde sabe alhal ndenaagu len ko on wottu goto lambi be na tajiru wiide an hani sababuji yirwere juine leedi do nokuji ke fama wiide on jaatu woni asul basi hakika
odo botu balde joy secrétaire général en andabe kabar do gulli jano gonno ton be mbibe ngaran yaltin do hen tongande hande huli ted leedele de kuncina dum hore ko nayri bangal dati politique hakkunde do leedele tati
ido kabaruji fu on baawi hebude dum do beme ande kessede do hello am Facebook na do compte X hipanguji kewdi gadda le wakati goto ka wadama fewde leedi amendi talatare go o lewru juillet hitan 2025 ido hipanguji wadama fewde armi leedi amendi fayoto chuud usine ngaji yogaji le wi gollo goto le usine to ciment mu inte ganko tero ana ganko to acene ka hanke ganko tero ana le cercle bafulabe tiaga hipangol ngada ngol talatar de ka dejere wartile on do nokku hay holiti wiide yimbe le hewbe gollobe le ndudo suudu usine be ngala man be jeakale leedi amendi ka fala nyalama hande o wala fuko be andani dum anni ko o anni seda fo makko do festango Omar Wayelo
ko wona na dro programme leedi
ko kende jittinde senar meri do be pikiri tafen be ngatti moto ngaji gonno don di fu yite be ciumi kaytaji ko be tayi don fu dem be jari to usine ngay yito be tayi kamoji mawdi anton be ciumi di kamiyoji e bonni ko be bonnata tiagal mudum dem be jarto gollo be gunto ton dubbe ciumi mobilaji be ciuti yimbe el jiabe end kanye malinkobe ka be joppi dum en jiabe leedi end be fa hande jitaaka attako wadi wakkati de jeegom yambe jabbi silimaaji chapantati fa yottu yi jena yambe be bonni izin mo teeto o fuf wakkande be gatta bonando onde gurunda pede yuri
jidal ngorowal wadde balde didi ngal hakkune mudum ana mangal patem leedi amendi ka golleji mudum fuddi go o lew juillet hitan 2025 Bamako do gal o jidal fana mudum yo yewotade yo tewture fam yo tewture yewotade dawtere na yimbe wawi jokkude mi wa dawtere ngam baro war jokkere le hitan 2025-2029 ko bi noddirta police de proximité le wi kanko général de division Abdoulaye Koulibaly commissaire ko mani do kabaruji bilidi e denagu yimbe ngarbe hawrdo ngal do kawrtal kan en ka waram mijade do dongande fa yewa hudum hani bamede hen hudum fu hani yewtere li hen hudum hani tipirade tiagal li hen wonko wi khalifa goyta do fetam wonta masiko
le concept de police de proximité
go hakilo police de proximité fanda mudun yo harude do gotum bangal yotanguji handi wadede den mo intinde no haniri kabaru denagu sabi kasindine tedagu imade mudun sembinde bodo golle nule gulirde mangal pat en seria huntangul hore jogola moddolam tagul holare e dejere hasindinade bangal yirwere kebbe e finato mali sen ibi nafaka ndudo talkuru min dar onno totondirde hakilaji mo haniri yalla ciagal kortangal min tawre jile lidi mali do anniya goto bangal kabar pudisabe battibe jama sabi kabar denagu yofi en fufno
e l'affaire de tous
ñande fu hayebe kanyu en ka buri nawrade bangal juin ngaji di ngatte do beme ande dedo leedi amendi lewi seda fuji kewdi ngadaade fewde e majjum sukab jokol be kanyu en ka ko heewe mu em ko yopata dum wadde dum fu saabi tiddal la bangal kebal na du yogabe kanyu en ka tiddal na du hebude jawdi di tawi tampay sanne jaati yopata dum wadde dum le nyala mo hande o bame ande kesse de kanyu en ka latke sababu jaati yirwinde sanne dido juin ngaji haya yimbel andan be kabar majjum kanyu en ka holiti wi de kutte majjum ana momni sanne fa kema fam tare kede mawdu samansi ko usman nyali buli
bama ko do e likede leedi ndi joueur en hewbe jabbi sefade do kasindene mabbe hinadi dido zengaji ande kesede
ni yaye ni agere
suka be jokolbe ana gada di zengaji sabe ngala golle min ko burum horsininde do casino mi do hebdum ugina hana watto yogo fa ujinaji didi ana way hono suka be fu ana gada zengaji xbet di min jaari mi do jodon watto yoga da heba sanne le himbe temedere atawan chapande jano ana gada dun ko gadi tadun sabe tit allah min kam mido jodum sabbi mido horsini ballon
sugulaji metti mursere kalisi nyamadeji peneji guika mutugul jandeji metti hakunde sarabe sakrabe girabe ngoni kuteji yogaji di mbawi tawrede be do kinibe zengaji di no hultiri dunke en kabaru hakilaji lolirbe psikolog goto mabbe docteur Idrissa Traoré facintini hono sakade kado tidalla fawde zengaji di
ko s'inscrire dans
un hani sakade darte dati hono dun sakirte sukabe mbire fa gasa dokke hakilaaji lobbi bangal neddaagu biirugol sukabe illa jande leeder fayotaade lycée politinde tadere gonde e wadde di jeengaaji dun itte hakilo mabbe be pammine wala fuku dun nafata torram e tanno be jangine hono be mbawirte hebude kalisi do gollude anda nafa kalisi e hono sinibe kebbi hono kaybirta
kanko psikologo dalike wiide kala bidido jeengaaji bidungaaji heban tadele mawde di hasindini watangol hakilo sanne jomun
Joliba TV News fuditi golleji mudum altinere chapantati lewru juin 2025 ngodo suru television go wala e jallamu o golleji mudum sindanoma urto fedne noddirta hoto autorite de communication lede amende ana uri an heba lebbi jangol nyaloma hande o do wadi chagal emission mabbe goto mo benjiltini e mule mudum mo kolliti le mudum mo goto e noddat mabbe goto holliti e le mudum finni hipitigol laamu kallitaangol leedi Burkina Faso le hitan 2024 hono nomi kollitiri om e le reportage amem mum yabbini altinere kikid altinere de uddugol Joliba TV News ka wada ka tiagal wulitaangol gol fedde mi noddirta conseil supérieur de la communication du Burkina Faso wadi hak jaati kanyu bami anniya jaati doni wulitaade de do fedde gol odo television tiagal ko yiltini odo emission
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
rentinde jande kanye e golle le suudu mudum tiagal so bama maka wana huno ko ne wani rewbe hewbe le nyaloma hande o hono fu ben do rewbe le wattal nyaloma hande o yalla heba rentinde dido kulleji didi dossier de la semaine am nyaloma hande o memi hala majjum maymuna fakabasi suko wonko hebanem do majjum kede Omar Wagelo mawdu samasiko
yoga sukabe robe kurtibe ka kullitiide jangude kanye taweda le suudu dum wana ko yafi misala kanko noddete Aissata kanye Alima duma banbare e dubi nogay so goto hollitiide heba e tiadele fu goddo hollitiide dum wana ko yafi
ce n'est pas facile
wana fefunde newinde ka e du faba jongalli am hebi hunde no hore min domete min gulleji katnedi honani fo hunde wada le nyalom sato jati goram jinganam dum do mo ena fi hakilo e chaldi
mentalement et physiquement
sa jango sina tawade jogi wattu de bawda dursitade kanyo konan de mudun dum wadi so yoga roobe be kolliti wiil sare dewgal fa tawrda wattu le galle ma dum wana ko yaafi wakati ji dum wadda cadeede kewde hakkunde bamindirbe
munte dum torran kam sanne ko ndi yaafu gendam na hinni kabar jandeji so warti taw tampudo wafi hinade gulleji le galle fami horam o hinata ko saato ko yohani mi wondi tan neddo le garwal wana fi genda min melawde debbo kurtido kay galle mu hani hunjande hore taf jandeji hunde mu inde ka hana fi hadde jogola galle
sara be ka hakkilaji mudana pecci wattu jono wattu suka dewgal na yoppude mo janga ka ko heewi mabbe holliti wiide debbo tawe le dewgal dum woni ko nafata
si le personne ani do hurtinde bien o jabbi bien jottoto jande mudun mi jaban jomun hurtina bien surba be yoga wonto soni biida doma fabe lo jande hakkilaji goddi be mata kambar dum no min ngatta be dewgal soni jomun boyi jande o fa dum tawantata e joyi ana tiido heba sifa gorko mo yidi hurtina mo
quel souhaite kanko ibrahim eli dikko andan do kabaru ne dako holliti wiidno dum wori le galluji de no wana non dum wori le brousuji di o yuko sakiti ko fu de do cedela na mate sanne le galluji de
zaman mede juni o do sabi alhali famu mo fu fimbeldu na kinni kulentreji kewdi ni nanon honi wakat juni o bamondirbe na totondira hakilaji do drande goto mabbe fu le dawganga den worbe rebe fu keban fabade no haniri
jillina jukitade jande wakati jata subade gotle mudum wana ko yaafi
sakara go pammi don kaddete kabaruji amen di beti hande hon andir don no bay holitide en ko woni himmeji modon bangal golleji amen di yartani no odo numero ngadan chapan jiddi e jeegon chapan jene e jitti chapan joyi jeegon chapan joyi jeegon so ni onod jodo numero kam ngadan ko woni e bawde amen fu yelam ko kunjana mo wore ko kolici don men bangal no golleji di yartani odo journal kay magazine ngal jikital jon odo fon bay hetale dum golleji gal amen gal noddi takuna fu no ngadan 37 321 mere mere no ngafandi ka fuki na taw don bun no kirdi telephone modon face face mu tacara gitale on andi do ni fanje fe no de sare autre amen de wona jokita do salam tena amen magazine nyalom hande toutes les femmes o kayin ko ana wodani be do surba be rewbe be himbe hewbe bo motal nyalom hande o fa gollana do en himbe hewbe gollobe le lidi amen dil nyalom hande o kayin en kana yida an yia chadel kewde sabi mu sabe rafi hebugol mu em surba be rewbe ngado no be do en golleli galle mu em so witti golle be do surba be rewbe himbe jida be sanle nyalom hande o kayin en woni ngado be ko heewi el sembe golle sembe golle li galle fu kambe woni ngado be dum himbe hewbe kayin en kala nyalom hande o kayin en kana hasindini e mabbe bon be do subay be rewbe du wakati ndungu kana tiide san fa kebabe magazine am nyalom hande o toutes les femmes du mali lale tangara landini dum anni ko hebani em do majjum do fetan wadu sama seku kay Ousmane Nyali bul e nyalle jam
Senker fajiri yabirke minitaji chapantati maram tira ngondo le dende 15 mbugo bomako wala gollo wakati juni o no wondi hinnade golleji mudun le kadne wattu mo jutti o juu ino futiri mako fa o fuddi wutade galle o botari e tay ko julfu fu wondi defude sab fa boata o yaha golle
gollo wan dilli yontere farde julde warde yontere farde julde yottade min le galle mawdo gommi yontere ne gollammi mido tampasa ana kom wala gollo don wadna kham ti allaji famiyami gollo wa mido jogi bibbe rewbe wallo be kam min peccan golleji di on fu wadan ko wawi watta yogo min nodde dendiraabe rewbe na bibbe mawniraabe ngara wallude kam fami hebmi yam hinno golle
masran dulu yo njeyo nyamduji to segutun o anti jati darande gollobe le restaurant mako den hakki sappo o joggi non wakkat jun o diddi o heddiri den sakrama ko yogabe o noddi faabaade mo e golle o
biggele chamande sam
kabar mudon tampini min sanne sabbi mi golle restaurant ngadammi sabbi min tan goto mi waawa gollude semi wala wallobe joni wajibi kinami nodda bandiraabe rewbe kanye bandiraabe worbe yalla ana ballaka worobe gollude be ko tan remoyde so wana dun de joggi no golle diibe sappo bibbe rewbe jeddo e worbe taton ka handen didon tan keddi en wada torra sanne du jaago
mi hooro hinni golloji di sabbi wala gollowo no holtiri Alima Koulibaly inna galle musukabe dido nde min jotti ko mo wattu 11h to dende bulbana ngalure bamako tawi o tilke jati ndifu mako
baragala tene bon wala gollowo umoto illa 4h bete fam defa pumari tagal dum mi defa botari mi fiso du dalare tagal dum fu mi defa mafe mi tilo hedde wawtu midi 1 ko yata duubi didi joni mi amata gollowo bakkar yogo be tampina amodo be golle dum sabide mi yida bamude
wakar jun o hebgol golloobe wona fi hunde newinde hebbe mabbe koti sabi idindi wobbe dun njahanno hinnaade gulleji gese dido kabaruji di min kebidi juude madam kunati bibatu togo goto e ardibe fedde addad hinnde jogla golloobe
bibi na barakala
watti jona hebude golloobe yafa sukabe rewbe hewbe kurtage jogabe du koti sabi gulleji gese so wana dun farde ndungu nadde taabe kewnodo addad do ka joni hebude anatiide
kanko ardido o hulti wiide dum fu tawede yogabe kay ngaran hinnaade gulleji e wattu lebbi tati foftarde yi hononi golloobe jangobe den e wattu vacances e ngaran tawtude golle o beedi wiide jogala beedo heddibe fuf yu gotum
adadi kono bi
handen addad do golloobe e be tiidi hebude sukabe rewbe yogabe mabbe jangobe lekkol non le wattu vacances e be ngara wadde do lebbi tati di rawanin min kibbi ko yaada chapande joyon ka joni on hakke sappo tan woni warbe kay be jukkini warde cuggu mabbe ana fawi do ko biyata be ngada nangobe sukabe ujnay didi jobete soccobe nokkuje lonnobe ujinaaji tati wadobe golleji fu kanyi ujinaaji nay le yonter fu be dokkere nyaloma goto be culta
kado tidalla rewo mali wakkat jun o hitane fu so odo wattu yottige rafi gollobe jaati chadele mawde yo wembere rewbe hewbe so ina galle en so rewbe gollobe